birun tamboka namba mo demo mo banda demo mo banda tira mo na rwanda takara babanda bari na mafaranga siba mu kibanda na sura mu kibanda mama kanambo chara ke wange kube murumu uwe kumasada ufuwe murumu fakube bikambe jota kumukumu nebomba nekuba mumurundi kumu chiba chakabi wa marambo kanambo kubye mukarango nocha wakushorina no musango sanga sifa warateze menya mukongo sinonya ni nyundo jo ndetero burango rambo kanambo bakaringa bam rambo wa mam kanambo wa gambo tambo kanambo Sigara na colorada.